ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jaam ñalli e mawɗo ɗe gone kikiɗe altinere sappo jeɗɗi lewru janvier hitande 2022 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓori masilimaji capanɗe nayyi e jeegom Ousmane Niall Boulou woni ɗo kabaruji ɗon no jiirete ɓoggui janɗe to on kumpitade wiide yimɓe bamako ana gondi e hollitinde mettimu ɓen e ɓeydugol coggol nguure balɗe kewɗe joni ley gallure nde fayi e tawede gofarnement o hollitiɗo cogguji ɗi kana ƴaɓɓede julaɓe yogaɓe kolliti wiide ana gondi julaɓe yogaɓe ana gondi ɓeydude cogguji ɗi sodoɓe ana darta e julaɓe teddina cogguji mbiyaɗe ɗi larmi mali holliti wiide masim bini ko yata terroriste en sappo ley ko limmi bomboje li masim binaɓe ana hen ɗiɗoɓo guɓɓal katiba masida kaña e kanankoɓe mabɓe hewɓe woɓɓe kan cameroun 2021 mali fiida e leydi mauritanie alkamisare warore nde sini mali hawi ya en 8ème de finale yo ɗi woni sembe kabawli kikiɗa ko bisimilla moɗon heeɗa studio tamani coggu ñamriji ɓurɗi hortude sanne ana gondi e ɓeydade balɗe kewɗe joni ley lumoji bamako ɗin guureji ana henno sukkoro nebbam gabu fa yottade gaz e wi julaɓe yogaɓe cogguji ɗi puɗɗi ɓeydade illa ñalawma jokkuɗo mo CDA o waɗi juggungoji dow mali fayi e tawede ɗe kulle ngala e juggungoji ɗi ley o wattu goto gollirde DGCC holliti ley communiqué goto mo ɗi guureji coggu mum kana ƴaɓɓade fabitore ne fam keɗen Mamadou
so sikoro caggal leydi nden yo ujunaji joyi e temeɗe tati wakkati joni o coggu 50 kilo sikoro e ujunaji jeegom e temeɗe tati woni ko holliti Moussa Traoré jeeyowo grossiste et détaillant to lumo dibidani bamako o holliti wiide coggu jabaduno tiiɗi kulenteriji ɗi coggoji muɗum tiiɗi wakkati joni o woni sikoro iwa caggal leydi ndi kañe ɗum jaaba saabi jaaba wonno ujunaji ɗiɗi ma ujunaji ɗiɗi e temedere joni yo ujunaji ɗiɗi e temeɗe tati ɗiɗi e temeɗenayi jaaba mo mali o ko heɓataki jaati maître uji seeɗen oɗon nokku o min jottike jeeyowo ndebam ɓeydade tiɗɗalla coggu litre nebam ɗam caggal leydi o mimsi ɗum kewal coggu nebam leydi men ndi nden dinor o minen jeeyano ɗum ujunaji nayyi e guuɗi capanɗe joyi ha joni ujunaji nayyi temeɗe ɗiɗi nebam mali ɗum ɓeydike coggu joni famɗi foof yo ujunaji tati e temeɗe tati haɗo tiɗɗalla min jogui ayo fedde notortoɓe lilirde alkam mettama kewal ɗiɗo cogguji ɗi e wi makko eɓe gondi imadraji kamɓe gollirde humanide jaagu leydi ndi yalla dartide cogguji ñamduji ɗi keɗɗanna Abdoulaye Balo kankone ho radio alkam commerçant ɓe ni wuurdi sato mi nawtorto tiɗoraji tan ɓeydo cogguji mabɓe ɗi tawani wultama wiide ha nafi cogguji ɗi ɓeyde laamu o ɓoyti noon cogguji ɗiɗo ka foof ko wiyete subvention ko fedde amen humaninde haybugol ɗiɗo kulentereji ɗi na wonde imadraji kala watta so on ji soreyde kulele lumo so maati cogguji ɗi na yewta ko wulta ko tan guytoɗon jomum yeeso laamu andon wiide imadraji amen tawede foof konngol DGCC heɓaka dow tiɗalla cogguji ɗi ka noon dow talkuru ndu gollirde nde siñini ana daɗa jamare nde noddude laamu kala rafi taɓagol cogguji hultaɗi ɗi
miɗa milano tiɗalla warini yimɓe ana kan heɓude hakkille ɗum yo haala professeur Abdoul Karim Diamoutene andinɗo keɓal janguinowo e tewtowdu le faculté des sciences économiques et des gestion ɗo bamako ɗo wi makko julaɓe kana dartude heɓude hunde dow yimɓe le o wattu tiɗalla woodi omo darta e laamu o huncana hoore service ji koɗoji yalla ana paddo e o golle bonɗo keɗe ko wi Aissata Diarrado faccinan Mamadou Sama Sego
e wadde saago muɗum do cogguji ɗi saabi sa ƴeewi jukkuguji ɗi gaɗɗama ɗon e ɗon cogguji ɗi ley leydi ndi ɓeydiki andon ɗum yo tateji ɗi foof noon iwde grossisen ɓe yettade demi grossisen fa kamɓe détaillant ɓe kala wattu hono ɗiɗo immadare gaɗɗama ɗon e ɗon ɗum matete fa to jeeyoɓe toon hultama sato foof ɗum wiide ɗum hana rafi huncagol hoore gollirɗo humañide haybugol ɗiɗo cogguji ɗi ɗum geɗɗu mum won e golle o ana hani ɓe totte boɗe golle mabɓe laɓɓinde kabaru cogguji ɗi hono ɗum hanirini ka wona fewi noon ɗum wurri ɗum meeɗaka huccanede hoore jaati saabi sa ƴeewi ko haalete e kañe ko gollete ko ɗi certi fa sanne ndenno e hani ɓiɓe leydi ndi jaati anɗon nokku o fa bo laamukoɓe ɓe yalla cogguji hultaɗi ɓe mbawa taɓede
jukkungoji ceda waɗi dow maliɗɗi ana gondi e matede gouvernement hollitino le yontere ƴaɓɓinede wiide yombitote ɗi jukkungoji fayso ana lanidi haltidede fedde lefolɗe leyɗe kañum du holliti e tuit waɗi wiide ana lanidi haltidede yalla golleji ɗi ana gaɗira dow sariya ka noon kana laamu o hollita wattu nangowo hakkillo nde woteji ɗi mbawata waɗa le leydi meɗen ndi sakiraɓe anoɗi kabaruji fo ɗo mbawa heɓude dow bembe andede dow hel amen facebook kañe compte twitter horejo leydi meɗen kiɗɗo Ibrahim Boubacar Keita Allah muyti e muɗum Allah jaɓɓiɗo o yawti ley galle makko ɗo Bamako ɗo e wi sakiraɓe makko sutura makko waɗan ley cakkide yontere nde himɓe Mali hewɓe kolitiwide o neɗɗo jiɗɗo leydi muɗum sini hakkillo himɓe yogaɓe IBK waɗi e bawɗe muɗum fuu yoga holitiwide o daraki darde makko dow no hanniri darde makko no hanniri ko wawi nafude leydi ndi keɗe ko mbi Mahamed Ali Ag Alida do faccita
ko haala fewde makko itoyde fof o waɗi bawɗe makko kay ko ɓuuri hewde mawɓeɓe so maayi nden ɓe jettete kanko IBK o e hakkillo min kay honani fay hunde o waɗi faabaji kewɗi fewde e jamare nde banggal kalisi eko nandi muɗum haala makko nden leydi Mali ndi tafun sakiti laatade kuriji am tafun kaɗo tiɗala kay o heɓa feewi biltude ɗum ɗon fa laamu makko saami ko neɗɗo jannginoɗo on sanne ka en mettama taykade ndeɗo jande nafa feewi ɓiɓɓe leydi Mali IBK waɗi madaraji kewɗi fewde hakkeji rewɓe e sukaɓe lokki joni ko witti ko malinkoɓe nimseta oɗo prison o ko neɗɗo gollan ɗum sanne leydi ndi mo yiɗi noon ɗum sanne leydi Mali fa yettike nokku o yewti jaati balɗe makko
politique o
fanɗi fuu terroriste en sappo woni masimbinaɓe yontere ƴaɓɓine nde ley ko larme Mali waɗi limmogoji bomboje ley ɓe torra hewti ana hen ɗiɗo bo guɓalla katiba masina Ousmane Sidy Bé andirteɗo Bobala kañe e kanankoɓe mabɓe hewɓe woɓɓe larme Mali hokki taƴiral ɗi kabaruji ley communiqué goto caggal ɗon himɓe nayon keddi ley pongo gaɗango dow lumankoɓe to petaka to gendi gondi ley cercle duwansa yimɓe ton dokki o kabaru faɓɓidure ɗen famu keɗɗen Mamadou Sama Seku
ñande sappo e ɗiɗi leru janvier ƴaɓɓidi ndu larmi Mali waɗi madaraji diwoji e hippogol dow guɓe terrusi en ɗi gaɗɗama le nokkuji Sama Soso e Logori le cercle bankas laamu Moti ana hakkunde ardiɓe terrusi en masimbinaɓe mbiyeteɗo Ousmane Sidy Bé lolliɗo Bobala jokko hoorejo katiba masina mo ardi Amadou Koufa hono ɗiɗo immadaraji lollirɗi kele tigui gaɗama ɗum ñande sappo e joyi janvier ƴaɓɓidi ndu le nokku Jabali laamu Ségou hultama wiide terrusi en jeenayo masimbinama sodras goto ɗum barmi e le talkuru ndu hultama wiide ton e feccere engrais moɓe notorto mo inde bomboje lollirɗe AAI nangama camion goto e pickup goto ɗi kaɓorɗe 12-7 goni muɗum bonnama ɗiɗo kakiɗi na ɓeydo e katakatani goto bonnaɗo e téléphone ngaji capanɗe joyyi e jeɗɗi kaɓorɗe kewɗe nangaɗe ñandi alande humpitama mayde yimɓe nayo nannunoɓe luumo to pitaka le cercle duwansa ɗum waɗi le hippugol larmi dow mobile mabɓe
andinɗo keɓal Etienne Fakaba Sissogo nangama ala jaɓɓiɗo naɓa commissariat 5e arrondissement e wi yimɓe makko hay fama halde haalaji bonɗi bonnoji hakkillo o andinɗo keɓal haali dow radioji e téléji kewɗe wiide jukkugoji seeda waɗi dow Mali ana wawi wadde torraji kan Cameroun 2021 aigle Mali ana hani fiɗude e leydi Mauritanie alkamisare warore nde sini ɓe kawi e ɗe piɗe ɓe ƴaɓɓoto yaade 8ème de finale le cakkite yontere nde ɓe piɗe kewɗe gaɗino aigle fiɗino e leydi Gambie ka kaw waɗayino hakkunde mabɓe faɓiɗure ɗen famu keɗen Mamadou Sama Seku
jagabule ɓe pi match mabɓe deuxiéme tour ñande alan sappo jeegom janvier 2022 ɗum waɗi hakkunde mabɓe e Gambie match o sakitiri goto fof mbaddu o ñalawma goto Côte d'Ivoire e Sierra Leone ɗurno memodiri ɗum sakitiri baddi ɗiɗi tatteji ɗi fof Tunisie kay hawi Mauritanie baddi nayyi e kowal noona ko noon ɗum Guinée Équatorial fi Algérie 1-0 fadde nden ñande asawere sappo joliru janvier Nigeria heɓi ɓural dow Soudan baddi tati e mbaddu Égypte ɗum fi Guinée Bissau ñande sappo jeɗɗi janvier Burkina e Éthiopie memodiran wattu 17h e on wattu goto ɗum Cape Vert e Cameroun piidan match ngarowo jagabule en Mali yo ñande alkamsare 9 janvier wattu 20h hakkunde mabɓe e Mauritanie e wi dunke en ballon hewɓe gana fe jeeɓoɓe oɗo match o
kabaru COVID-19 le leydi malendi alan sappo e jeegon lewru janvier ndu kan ko doktor en kolletiw de himbe temmed ido e chapane jeegon wobbe woni be nyaaw on nangi santanaabe temere jeegon e chapane njon e goo taton woni yawtube ko na le leydi men andi wadde gonde hande do himbe ujinaaji nogay e jetton e temere njon e chapane jetton e joyon woni be nangi santanaabe ujinaaji nogay e taton e temere njeno e chapane nayo e nayo be acca yo temere jeegon e chapane njeno e goo sabe nyaw coronavirus on wonde hebude sembe wattu gonde joni o leedi meda ni studio tamane li tan on wiide kabaruji dokkede di kikde di wondi min gartata e mudun beteji no sakiraabe meden barkina on hedaade kabaruji amen ka fa handen tinno don teddininde dabreji biyaada nanden ta himbe e nyaw o
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakiraabe kabaru ñu ngon le région gaaji men di holli tam welele laamu santo manja kuito connection wala wattu joon o antenne société téléphonie to manja kuito yama bonnam aswere jabbine de himbe jom en kabaru banda ngoni ngadi o golle himbe ngeni di quality wiide himbe do modoji ngardi be ngari be mbi ndomo on nokku ndarta hore mudun sakiti be bonni antenne o be quality wiide dun wadi ciagal ko avion goto dabbi on nokku be quality do joonon labbe didi wonno ko antenne na les cercle to minya to bafla bete holitama wiede acion hakke bafla be holitama wiede ton siman be de kehle o cercle ila yontre jabenende ko wonno ujinaji sappo e jeddi wari do gonde hande do ujinaji nogay e didi beti gongul ana fawi e wi kambe julabe do ko fandugol siman le o nu lumoji onku kanye fa yottade uddugol keri leede di hakunde mali e senegal wa yottade ona mo intingol usine jamon siman mali sa to lati torraji mudun se jaari to kulli koroto be quality wile kilo sukara ko wonno temedere buudi buudi sappo wari handan temedere buudi temedere e chapande tati ila yontere jabbinende julabe quality wile be du gollo cogo ana fawi do jukungoji ngadaadi do ko seedo wadi do mali no kambe sodo be vendarta e lam ko be pied dabreji yalla cogoji di ana buito sakiraabe do kadudi kabaruji ka andonde fu do ba hebude di do 3w studiotamani.org na faketi na dendi nodo numero via mo 37321. Wassalam.
Studiotamani. Dow taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o omo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communiste noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada annino ngatten min nela mobile doctor em fa nabe hôpital du mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudun fa wasa sulnginde taka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
fi o lati no makulul mangol ele galle o gidirabe am e gollirde am fu nani kulidu hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe pabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
do noto goji jukkogoji di sida wadi do mali jena lewru janvier ndu kanan ko be lamu hakunde jo kanye ndu notege do mudum be uddi keri leede do e leif hakunde leedi meden di e leede gon e lefu gol fa yottade e leedi fransi do kabar mudum lamu hakunde jo ndarti yewtugol dewral bangano dena ko hebirte hakunde leedi meden di e leedi fransi gol yewtugol ana wawi wadde dana sidum wada ma nafa dum wawi i wadde notto do jabudi landi yo docteur Mamadou Gissé o jangino teoto faculté de droit privé université sciences juridiques et politiques do bamago do kede ko wi
ko wonde mali ko waddi basi hakkunde meden sida ko dum jama fanani nanna ko be dum tukka en ko dum tukkugo mudum naawi sanne dum ana holla wiide sida o wana enen laama be dum fadini wana hajuma woni hajuma be yimbe men laami be en joni kulli wiide kanen to ana ko be ngadi ko dum yemi kerto e uddi frontiere naaji meden enen to e middi ci ambassadeur meden e dum hollude wiide tan hande vraiment alhamdulillah eden jogi eden jidi hewtide hoore men eden jidi tabital dow jimbe heddi be dow ɗum hollitiɗi wiide France 2 ana kañum woni nannguɗo leñol CDA o, kamɓe poɗan yimere CDA o so heɓi CDA o ana gollana ɗi golleji. E dow ɗum piiɗo ma o so a fiiliti ɗum tan alhamdulillah, ɗum ka gaɗal fof gattal ɓuri bonde. E dow ɗum hono ko Franci wallata en wiide hakkunde meɗen kabaru sécurité défense e enen tu mbiɗen jonka ɗum to wayrite, sabu kamɓe ɓe mbawi narude leydi men ni neɓe jeɗi ɗum woni leydi accord défense o. En jaltirno ɓe muuri, en gadda ko ɓe muuri, kaɓorɗe ɓe muuri fof ɓe nanna. E dow kaɓorɗe jaati woni probléme o, par ce que hollama wiide hono kaɓorɗe ɓe gadetɓe wona so a kisnam Mali heɓeɓe gaddetɓeɓe e rebel en ɓe jeddi sanɓe ɓe dokkata. Dow ɗum ana hollidi wiide ɗum tu itte ɓe mbawa nadde kaseene ɓe jiɗi, ɓe mbawa yaltirno ɓe jeɗi, ɓe mbawa waddude koɓe jiɗi, ɓe mbawa gollude koɓe muuri.
Nono laamu Mali o ɓami dabere dewral ngal ƴewte wattu gonɗen joni o, dewral ngal ɓe mbawi ƴewtade ɗum jaati
ko ɗum woni dewral hakkille ma e hakkille so renti ɗum woni dewral. Nan noon hakkille goto wawa gollude hunde so wiya ɗum dewral. Eɗen dewral ngal a faami homo fo ana han tawe eɗen puti hakkillaji ɗi, eɗen puti e golle o. Nan noon so goto ɓuuri goɗɗo sembelli dewral tan ɗum wona dewral kadi. Ɗum waɗi dewral ngal eɗen kaami ƴewtade ngal, par ce que hono koɓe kaali ko enen dow men ɓe goni hakkille men wala e weltide ɗum so wona tawe hakkilleji ɗi ana puti. E dow ɗum laamu gonɗo joni o min kam ɓeɗe sikki eɓe mbawi ƴewtade hakkille o, waylitide hakkille o, ƴewtade no gonɗo o yarata.
Si ƴewtama heɗum ɗum wawi nafude Mali dow mum,
soɗe ƴewtama mbiɗen mila ɗum wartiran liberté meɗen. Ɗum woni en kewtan hoore men, en kewtan dabare men, en kewtan golle men, en mbawan tu wiyande hoore men.
E caggal ko aljumare ƴaɓɓene nde ɓiɓɓe Mali hewɓe jalti wiide ana caggal laamu hakkundeajo joni heɗum wawi sakitare kasine hakkunde laamu Mali o e CDA o.
Anden so ni ana heddi CDA o so waylitani lawol mum tan Mali ka waylitata na homo fo waylita hakkille mum seeɗa, e garaɓe porta e dow gotol e ndewa dow gotol. Ɗum ka ana miila wat. Jooni noon mbiɗa miila ka Mali heddoto no wori ila ɗo fa CDA o warta e hakkille goɗɗo kadi.